how to make love tukafundishana ngali bado wana tukacheka sana mimi na we sakuna mtu anasema mimi na msema sana nachokumbuka tulimsema sana ngali bado wana tukacheka sana mimi na we pindi bado tupo marafiki walushi bana kunyera na dhiki alikuwa bonge la shabiki nya dunia mbona itabiriki Remember him say last week Iti leo simu ya kisi shiki Hata yangu kuna simu wazifiki Moro tunge baki marafiki Basi tena kanita binamu Kinyama chahamu Ikabiri ni kam 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 Oh walivo yona tamu Kajito wafahamu Hata kitena zamu 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 Hata kitena vya zamu
Chumbari jua tu anapita shida moyo umemdunda kutani utamu umegeuka trola eti ana misi miata nimshike mashavu ilikuwa na with the best friend sikizi kimweta rafiki apendi nilichompa kimemteka anatekenyeka hajatekenywa anacheka akipiga simu ananiita binamu kinyama cha hamu she say baby come 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 Lololo mbona tam kajito faham Ataki tena zam 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 Eti ataki zam
Anasema nanipenda mchezo ameupenda kweli
Ataki zam
Anasema nanipenda eti amezama kweli
Ataki tena vya zamu
Call them used to walk wide